ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram muradukurikira kuri @ radio yacu, naho kuri weshatu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. Washington DC muri studio ya karindwi, canga ari ku buhanga bw'ibyuma Jedone Cyubahiro niwe ugiye kumfasha kubagezaho ya majwi na za telefoni zanyu. Naho je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Geranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga, nkuko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro. Uyu munsi rero mukagira muti tubahishi iki. Imibare itangwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku kurwanya inzara, Action Aid Against Hunger, yerekana ko abantu barenga miliyoni 810 bafite ikibazo cy'inzara. Mu isuzuma mikorere y'intego z'iterambere z'ikinyagihumbi, abakuru b'ibihugu hirya no hino ku isi basanze intego ya 8 yo kurandura inzara n'ubukene bukabije yarabashije kugabanya urugero rw'abatabona ibiribwa bihagije kuva kuri 15% kugera ku 8.9%. Basanze abana bagwingira kubera imirire mibi baravuye kuri 33% bagera kuri 21.9% mu mwaka w'2019. Uko kugabanuka ariko kutarangije ikibazo burundu, niko kwatumye bongera gushyiraho intego nshya zigamije iterambere rirambye, maze mu ngingo ya kabiri y'izo ntego bashyiraho ingingo yo kurangiza ikibazo cy'inzara, kwihaza mu biribwa, guteza imbere imirire myiza n'ubuhinzi bworozi buhamye. Ibyo bikaba byaramaze kugerwaho ku gice kimwe, ariko bakavuga bati tuzabe twabigezeho burundu mu mwaka w'2030, ni ukuvuga mu myaka 8 kuva ubu ngubu. Isi igeze he yubahiriza intego? Hamwe bimeze neza, ahandi ziracyari mu bavumvu. Inzara iravuza ubuhuha, intambara, amapfa, imihindagurikire y'ikirere n'ibindi biri mu ngingo nyamukuru zituma kwihaza mu biribwa bamwe bakomeje kubyumva bugani. Gusa ahanini ku mugabane wa Afurika, uretse ikibazo cy'intambara n'imvururu z'urudaca zituma abantu bahorana karago ku mutwe, ubutaka busharira cyangwa ibura ry'imvura biza ku mwanya wa mbere mu gutera iki kibazo. Gushakira umuti urambye iki kibazo cy'amapfa n'umwuma ku butaka buhingwa byatumye umunyarwanda Eric Karinganire agira inyota yo gushaka uko yakwiga uburyo bworoshye bwo gufasha abahinzi bahura n'ikibazo cy'ibura ry'imvura kubona uko bagira imyaka yabo bakayuhira, bakayisarura, bityo bakarwana n'icyo kibazo bagashobora guhinga igihe bashakiye kandi bakeza. Umushinga yize ni uwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefoni zigendanwa, akoresheje amazi ava mu kuzimu. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twamubatumiriye ngo adusangize iby'iryo koranabuhanga, ibyo amaze kugeraho n'imigambi afite, namwe mushobore kumubaza ibibazo mwaba mufite kuri iryo koranabuhanga. Bwana Eric Karinganire, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, nanjye ndabumva kandi murakoze kunyakira ku Ijwi rya Amerika.
Ye urakoze kutubonera umwanya wo gusangiza abanywanyi bijwi rya Amerika rero kubyo umaze kugeraho no kumiterere y'iryo koranabuhanga. Narimaze kuvuga nti inyota yo gushakira ikibazo cy'amapfa cyangwa se ubutaka bwumye umuti kugira ngo abahinzi bashobore guhinga beze bihaze mu biribwa niyo yatumye winjira mu burubwo bushakashatsi, ariko ntabwo nabivuye muzi. Sankusubira inyuma gato utubwire imvano yabyo mu magambo make, nuko uze no kuboneraho dusangize iby'iryo koranabuhanga.
Murakoze. Ubundi urenze aho isigana tutafite ingamba zo kugira ngo twongere umusaruro w'ubuhinzi, twashiduka nta n'abantu tugitunga. Niyo mpamvu rero by'umwihariko ninjiye mu bushakashatsi cyangwa mu bumenyi bwo kumenya uburyo abantu bakongera umusaruro w'ubuhinzi, ariko dukoresheje umutungo kamere utandukanye. Ibintu rero bigitangira ndetse mu matwi y'abantu benshi benshi ntibakumviriza kuko umuntu akoresha amazi yo mu butaka ntibayareba, ariko ubundi arahari. Hanyuma rero wenda ninjiye w'ikiganiro ngenda umuyobozi wa kampani Kagera VTC Limited ikaba ikora gahunda yo kugira dukoresheje amazi yo mu butaka tukanakoresha smartphone. Hanyuma smartphone ntere wenda kuri smartphone intego ikifite ifite ko nko mu Rwanda hari gahunda ya Connect Rwanda, aho buri rugo rugomba kugira smartphone. Rero twinjiye kuri gahunda ya smartphone ereze ni urugo rugira smartphone ariko runayigire ikuhi. Niyo mpamvu rero twashyizeho gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo mu butaka.
Sa rero noneho tukiraho ngaho abantu barumva ko ari ukuhira ukoresheje telefone ukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka, ariko bigenda bite ibyo bintu ko nta mahuriro bifite? Ubihuza ute telefone ijya kuvoma mu kuzimite? Nk'umuntu uteze amatwi ikiganiro muri sanga wabasha kubimunyuriramo muri make?
Mbere na mbere kubakiriya dufite kuko ni ugukwirakwiza amazi yo munsi y'ubutaka ariko byo kuhira bakoresheje smartphone. Mbere na mbere dufitanye amasezerano n'uruganda rwa wenda mbere umukiriya wacu kugira ngo tumubone n'uburyo abona ayo mazi n'uburyo yuhira akoresheje telefone. Dufitanye amasezerano n'uruganda rwa Marafone mu Rwanda, nayo yitwa uruganda rwa telefone zikorerwa mu Rwanda. Hanyuma rero icyo tumarira umukiriya wacu turamubwira aho amazi ari, uba ngo mu buryo wenda muri tekinike aricyo bita wotasepo, amazi ari munsi y'ubutaka. Ubundi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba ari kuri metero zingahe? Uba ngo barayapima ari kuri metero 91 kugera ku 47. Amazi make ari ku ijana na 91, metero nkeya inini ku ijana na 47, zishobora kwiyongera cyangwa zikagabanyuka.
Z'ubujyakuzimu?
Hello?
Z'ubujyakuzimu?
Z'ubujyakuzimu. Zishobora kwiyongera kurenda nk'ahantu nka za Bugesera cyangwa Nyagatare usanga zigera kuri 200 n'izindi, ariko hari naho zigera munsi ya 91. Kuba ngo turamupimira amazi dupimira abahinzi kuko ntabwo dukorera umuntu umwe, dukorera gurupe nini y'abantu. Kuba ngo abahinzi bibumbiye hamwe nko muri gahunda ya Rwanda Consultation. Noneho twamara gupima amazi tukayacukura tugashyiramo pompe, noneho tugahuza pompe y'amazi na aplikasiyo yo kuhira dufite.
None iyo mupima
ya telefoni ikoreshwa ku kuguhi, uba ngo rero icyo telefoni mumarira ni komande y'amazi ashobora kuhira atari mu murima.
Ni ukuvuga rero mwebwe ibyo gupima
yigire mu yindi asifite ziwe, yigire mu byo akora byose, ariko agakoresha ya smartphone irimo ya aplikasiyo akuhira.
Ni ukuvuga rero niba mbyumva neza ni nk'imishinga ibiri yafatiye hamwe umushinga wo gupima amazi ari mu kuzimu no kuyazamura akagera mu murima w'umuhinzi no gushyiraho ako kuma gashobora gukoreshwa na telekomande iri kuri telefone.
Ntabwo ari imishinga ibiri, ni umushinga umwe ahubwo ugabanyijemo ibice bigera muri bitatu. Icya mbere ni ugupima amazi, icya kabiri ni ugucukura amazi, icya gatatu ni uguhuza amazi na smartphone.
Noneho rero ukagira uti umuhinzi ashobora kuba yiruhukiye ari mu nzu iwe cyangwa ari ku mafunguro akibuka ko imyaka ikeneye akavura agahita akora kuri telefoni ubwo kakaba karabaye amazi agatangira kumeneka
cyane rwose. Niyo yaba ari no mu kindi gihugu apfa kuba yakumira, niyo yaba ari mu biro, niyo mbese aho uri hose urumvira bitewe n'uko ubu urugero rutoya ku bufatanye n'aba n'uruganda dukorana bayita smart water valve, iyo aho ikosa ritoya akagiraho amaherere ava mu tubaha kode bakareba ko mwanaho ya smart water valve ifite ikibazo, ifite ikibazo runaka mu ifoto gusa. Bivuze ngo ni uburyo bwo korohereza abahinzi kugira bakoresheje smartphone. Ariko wenda ngarutse mu kiganiro kugira ngo bavuge neza batumva ko ese umuhinzi ari iki, umuhinzi asabwa iki, uruhare rwa kampani yacu rusabwa iki, uruhare rwa leta rusabwa iki. Mu ruhare rwacu hari igikorwa cyo gutanga smartphone yacu igurwa 2076. Hanyuma uruhare rwa nanone rwacu ni ugupima amazi, ni ugucukura amazi. Iyo umuhinzi yaguze smartphone ya gurupe nyine z'abantu bibumbiye hamwe gupima amazi ku buntu, tugacukura amazi, hanyuma tukazamura amazi tukayageza ku mirima. Urundi ruhare rw'umuhinzi ni uko agura smartphone akagura ikigega. Aha ngaha iyo mvuze ngo ikigega gihuza abantu 30, ikigega kimwe.
Tukiraho ku ruhare rwanyu uvuze icyo cyo kuzamura amazi, binyibutsa ko kugira ngo amazi ave mu kuzimu bisaba kuyazamura ukoresheje ipombo cyangwa se icyuma nyine kiyazamura. Icyo gihe nimwe mubikora mukoresha umuriro wanyu, mufite ikoranabuhanga ryanyu cyangwa bireba umuhinzi abikora ate?
Mu kuzamura amazi twapimye munsi y'ubutaka, tushobora gusanga wenda ari kuri 100 ugiye munsi y'ubutaka. Dufite track mountain drilling machine, ni ukuvuga ngo ni imashini icukura amazi. Dufite ubushobozi bwo kugeza kuri 500. Ubwo rero tuzamura amazi icyo gihe tugashyiramo n'amapombe, tugazamura ndetse ku buryo amazi aba ahagije kuri aho. Izi niba nagushubije
ava mu kuzima ate kugira ngo azamuke ave mu kuzimu agere imusozi?
Mbere na mbere tubanza kuyacukura. Iyo tumaze kuyacukura koherezamo amatiyo, hanyuma nyuma y'amatiyo tukoherezaho pompe. Hari pompe ziyazamura zibigenewe, za pompe
zikoreshwa n'umuriro, zikoreshwa na yego bakishyurwa nande
wenda nta kayo y'amasora ntabyo turayigeraho, wenda ngo tugere ahantu hatari umuriro w'amashanyarazi. Ariko iyo hatari umuriro w'amashanyarazi bakoresha sora.
Ubwo byishyurwa nande? Ni umuhinzi ubyishyurira cyangwa mu byo mukora nabyo?
Ibyo ni ibyacu, ibyo biratureba. Umuhinzi aba yaguze smartphone gusa.
Noneho ariya mazi yivira mu kuzimu, muri gukoresha pompe, byose murabimuhereza?
Ibyo ngibyo nibyo biri kuri kabine yacu. Biri kuri kabine principal, kuko iba rimwe byuhirira ibigega 10. Kandi ikigega kimwe kigahuza abantu 30. Ubwo nubwo iba rimwe ryuhirira abantu 300, ariko ku muntu utarengeje ubutaka buri munsi ya hektari ni vango buhira kuri hektari 300 ugeranyije ku butaka bw'inahangaha iwacu akenshi wenda kari nko mu mapamu usanga amazi ku bantu 300 babahinga kuri hektari nibura nk'amagana 300 n'urugero rutoya.
Ubwana
amazi ashobora kuba makeye kubera ko imashini ari yacu. Halo,
komeza ndakumva.
Kubera ko imashini ari yacu ubundi dutegetse ko buri metero 500 agomba kugirira isapotinga ya yandi ngo gucukura yaba gucukura yaba gushyirwamo injuri hari amafaranga ava kuri amenya amasezerano na marafone ngo y'amafaranga agaruka mu buryo bwo gusapota umuturage uri hasi hariya kugira ngo azamure amazi tunayashyire no mu mirima yabo. Icyo umuhinzi asabwa ni ibintu bitatu: icya mbere ni ukugura smartphone, icya kabiri ni ukugura cya kigega amakuge gihuza abantu 30. Ikigega rero nacyo icyo kimaze ni ibintu bibiri: icya mbere ni konteri yacu twebwe tureberaho ba bantu se ba bantu 30 bahujwe na ya smart water valve ituma amazi agenda cyangwa agira gute ahagarara cyangwa ajya mu mirimo. Ikindi ni ukurebera ubuziranenge bw'amazi, cya kigega niho barebera bwa buziranenge bw'amazi cyangwa amazi ashobora kuzamuka arimo umunyu. Ese uyu munyu bawukuramo muri cya kigega? Ikigega ni cyo kimaze, ubundi amazi yakabaye yinjira mu mirima gifite, ariko agomba kujyaho cya kigega haro pompe ivana kuri kabine ikohereza mu kigega amazi akaruhukiramo, hanyuma bakareba bwa buziranenge bw'amazi kugira ngo abashe kujya hehe mu mirima atagenda afite umunyu. Ikindi barebere kuri ya smart water valve. Ya smart water valve icyo nanone imaze yorohereza umuhinzi mu kuhira, ashobora kuhira ibyo navuga ko ashobora kuhira atari mu murima cyangwa akuhira ari ku murima. Ikindi ni ukureba ingano y'amazi yakoresheje ku munsi, mu cyumweru, mu kwezi cyangwa ku mwaka, ikamuha uburyo amazi yayakoresheje mu gihe kingana n'igihe yifuza gukarikira amazi akoresha
mu kuhira. Radio Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga, umutumirwa ni bwana Eric Karinganire. Turaganira ku bijyanye no kuhira imyaka dukoresheje amazi iyo mu kuzimu. Bwana Karinganire, rero iki kiganiro nkuko nabikubwiye tugitegura ntabwo ari cyanjye nawe twenyine, hari abandi turi buze guha umwanya ku murongo wa telefone. Hari Daniel Nkunzimana na Egide Nkuringoma. Reka unyemerere turakomeza udusobanuro by'iyo tekinoloji nyuma, ariko nyemerera twakire Daniel Nkunzimana ku murongo wa telefone. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Mahoro cyane.
Amahoro, amahoro Daniel. Uherereye he?
Ego, nerenga mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi, ku murwa mukuru w'intara ya Makamba.
Ye, urakaza neza rero mu kiganiro muri sanga. Ni ikibazo washaka kubaza cyangwa washaka gutanga igitekerezo kuri kino kiganiro?
Kisa kabazo kamwe nagomba mbabye umuhanga kuyifota ngaha muri make ibiri gucamo neza sinabyumvira kigiye asiguye, ariko kuyifota ngaha turabona ko afite telefone ngendanwa nk'igisanzwe. Nagira na mubabyo yuko iyo aho ka aplikasiyo bakoresha mu kuduza ayo mazi koba kari mu matelefone yose anyaramurira ko n'akabazo ka mbere. Akandi kabazo nagomba kumubaza yuko ubu buhinga hariho urubuga ngo rukarabumye twabutangaho kugira ngo natwe twirahurire twivomere ubuhinga tuzoye tumukoresha na nyabujya mu ntego. Ni ubuhinga kandi bwoba bwiza bwogabanya n'uburyo kandi bukagwiza n'umusaruro mu burimi. Ni utwo tubazo twagira ko
ye bwana Karinganire. Rero Daniel Nkunzimana ati ese ako ka aplikasiyo kaba mu matelefone yose, nakongera ngo ibibazo wabyumvaga, ariko utaramusubiza nyemerera twakire na Egide Nkuringoma kugira ngo ibibazo byabo bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko Egide yavuye ku murongo. Reka nkureke ukomeze usumize Daniel Nkunzimana. Bwana Karinganire, uranyumva?
Ndakumva, ariko ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvise.
Daniel, ikibazo cya kabiri cyawe kimusubiriremo.
Ikibazo cya kabiri?
Yego.
Ikibazo cya kabiri nabadije ko yo turangira urubuga dushobora gukura ko dushaka kurahura ko ubwo buhira. Nimba hari page yiwe cyane hariho kuri page internet dushe kurahura ubwo buhira, turaye nako twese twobyifashisha na nyabujya mbona ari ubuhinga burashe kandi tujyana umusaruro mu burimyi bwacu.
Uramwumvise noneho Bwana Karinganire?
Namwumvise.
Daniel, guma ku murongo, guma ku murongo gusubize, kubera ko ndabizi aho mu Burundi mushobora kuba mufite ikibazo cyo kudukurikira kuri radio. Sa n'ugumaho noneho abanza gusubiza ikibazo cyawe.
Ikibazo cya mbere, ni application isanzwe iba kuri Google Play Store, nta kibazo wayijyana urudinga.
Ikitwa gute?
Hanyuma ariko ntacyo nakumarira idahujwe na ya smart water valve nakubwiye twebwe tuba dufite tunatanga na kode ya irigasiyo, kuko hatugendana na kode ya irigasiyo. Iyo aplikasiyo rwose nta kibazo irahari kandi kuyidanirudinga biroroshye. Hanyuma urubuga, wenda urubuga icyo nababwira ni uko ubungubu bigiye gutangira kujyaho urubuga rwacu rwa kampani, twari tutaratangira kubishyiraho. Ariko mu yandi magambo, uramutse ushaka nimero yacu ni plus 250 72 6 9 1 9 4. Iyo ni nimero yanjye ya telefone, wanyandikira kuri WhatsApp rwose tukavugana. Informasiyo yose ushaka ukayibona, kuko nta ibanga ibintu ubwenge bugomba kujya mu bandi bose bakanabimenya, ndetse tukanasharinga n'amakuru, cyane cyane ko tunateganya no kuza gukorera i Burundi. Muramutse mutwemereye, muduhaye karibu, turi tayari rwose kuza guhera mu kwezi kwa mbere. Ndumva namusubize nyakubahwa.
Daniel, rero urumvise ibisubizo by'ibibazo byawe?
Ego nabyumvise, nambye Facebook no musara ku icyo zina rya Karinganire Eric.
Yaguhaye nimero, wowe muhamagara, uraza kumuhamagara ubwo tutari ku Ijwi rya Amerika ubundi mubirangize, kandi wumvise ko mu Burundi mushonje muhishiwe. Reka tugaruke mu Rwanda twakire Tuyishime Bosco.
Mwiriwe
Tuyishime.
Ndi mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo.
Yego.
Bo, hari ikintu nabinyuze kuri Eric. Halo,
komeza turakumva.
Nabonye na sisitemu ari gukoresha mu buryo bwo kuhira akoresheje telefoni, ndetse n'ukuntu afata amazi yo hasi. Ndavuga nti se nta kuntu, wenda kuko umuntu agenda asaza yakora biriya bintu, nta atabigisha abandi bantu mu karere ka Gatsibo, wenda tukazaza ukuntu twazahura nk'urubyiruko, wenda tukigurira umushinga wiwe, kuko hari ikibazo cy'iki gihe cyo guhana nk'iki gihe imvura imyaka yose ipfuye itabonye imvura. So natwe akadufasha, cyari cyifuzo ku ruhande rwe, yaza kutubwira nimba byazashoboka tukazaza ukuntu twazashaka buryo ki wenda ndo twakwikora turi umudugudu umwe, akabitwigisha wenda natwe bakaza kutureberaho.
Wabyumvise Bwana Karinganire?
Nabyumvise.
Ariko nabonye ukiri umusore ubanza utarasaza.
Reka wenda musubize. Gatsibo dufitanye amasezerano n'imikorere n'imikoranire ko tugiye gutangira kuhakorera nk'igice cya Nyagihanga na Ngarama, umurenge wa Muhura, umurenge wa Gitoki, umurenge wa Rwimbogo n'umurenge wa Remera. Niyo mirenge tugiye gutangiriramo. Hanyuma rero kubigisha rwose nta kibazo kirimo, nta nubwo binagoye. Icya mbere ni uko ari ubushake burya ubushake n'ubushobozi bugize gute buraza, wenda aho ngaho ndaza kuhatoreza mu marekomandasiyo kugira ngo uruhare rw'umuhinzi kumugaragaro tuzaza kumugaragaro tuzakora launch mu karere ka Rwamagana ku murenge wa Karenge niho tuzabyerekanira abayobozi bazazabarebe ndetse koko byazitse ukuri numva rero nawe aramutse ashoboye afite n'ubushake yazaza ku wa gatandatu tuzabitaha I Karenge rwose kugira ngo nyuma y'umuganda abayobozi bazaza bataha ibyo bintu neza babibone noneho babone ko byazitse ari ukuri
Tuyishime rero urabyumvise ko uhakuye ubutumire. Tuyishime uranyumva?
Ndakumva cyane.
Baragutumiye none uzajyayo?
Kwa gatatu ngiye kubipanga rwose kuva n'abandi mu hafi cyane kuko ngiye nshaka kumenya ibyo bintu ko bikora gute mbere yo ronshi ukuntu nzaba. Noneho hari imirenge mbiri yajyanye n'umurenge ndimo. Bizamfasha icyo gihe naza guhugura cyangwa se kwigisha ko nanjye nzaba mfiteho nosi yo kurusha abataragiye kureba uko bimeze sa murakoze cyane ereke buriya nanjye ndaza kumusaba nomero yiwe
yayitanze ariko sinzi niba utari wakurikiye maze nanjye nayifashe mu mutwe reka tumureke ayikwihere kuko ari ku murongo
okay. 0782
yego
gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane ku muntu uba mu Rwanda ariko kuba hanze ashyiraho guteranya 250
ngira ngo wabyumvise tuyishimira urakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije kandi tukwifurije kuziga ugakurikira neza Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turacyari mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni bwana Eric Karinganire ni umushakashatsi wize uburyo bwo kuhira imyaka akoresheje ikoranabuhanga rya telefone n'amazi yo munsi y'ubutaka ese ubundi bwana Karinganire ibyo bintu bintu watekereje urabivumbura ni ubuhanga busanzweho wabirahuye ute wabirahuye hehe
ngakanyoni kataguruke nikamenye iyo bweze ni ubuhanga wenda mu buryo bavuga ko umuntu wese ari umuhanga igisabwa ni umukuruzo kugira ngo ubwenge bugaragare nashoboye kubyiga mu Bushinwa
buriya se ubimbwira rero jyewe natekereje ntariko buriya ko amazi ava munsi y'ubutaka n'ubundi yarafite umwanya arimo gukomeza gukura amazi munsi y'ubutaka wenda adafite uburyo hari uburyo amazi asubiramo hari ingaruka bishobora gutera ku buryo mwabitekerejeho mubyiga neza ku buryo ibyo icyo gikorwa ubwacyo gikozwe ku rugero runini hirya no hino ku isi bidashobora kugira ingaruka nk'izi tubona z'imihindagurikire y'ibihe
no nta ngaruka y'imihindagurikire y'ikirere kubera ko icyambere n'ubundi y'amazi asubira mu butaka kwayakuye mu butaka n'ubundi agiye kuhira imyaka asubira mu butaka ni nka y'amazi y'imvura icya kabiri ubundi wenda ugereranyije nko mu gihugu cyacu urabizi ko ari u Rwanda rw'imisozi igihumbi niko bavuga ariko ubundi tugizwe n'imisozi rero ahantu h'imisozi miremire ya masoko ajya mu kibaya ajya hehe ntihaturuka ubundi ahantu wenda wavuga ko wavuga wangiza ibidukikije naho y'amazi ushobora kuyakura wenda mu bishanga cyangwa mu migezi icyo gihe uba ubonye ikiyaga uba ubonye imigezi ariko ayacu biratandukanye ni ukuvuga ngo tuyavoma mu musozi n'ubundi ni y'amazi urabizi wenda ngira ngo nko mu majyaruguru hari igihe ujya wumva impamvu imanzi karikura umusozi niyo nayo mazi ubundi yabaye menshi agira ikibazo akarikura umusozi ugahirima ku bantu cyangwa ukangiza ibikorwa remezo rero mu buryo bwoko twebwe tuyakoresha ubundi ibyiza twayakoresha tunumva no mu bindi bihugu arakoreshwa ngira ngo mazi mutembera mu rugo gihugira naye n'uburyo busanzwe bukoreshwa n'icyo batizwa yiyongeraho ari agacya nuko byose yakoreshwa na telefone.
Reka twakire na Cyril Muvunyi ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi ry'Amerika. Cyril, uherereye he Cyril?
Ntabwo ari Cyril, ni Emmanuel.
Buratubabarira, ariko uri Muvunyi. Ye, uratubabarira ko izina ryawe twaryitiranyije. Emmanuel Muvunyi rero ni igitekerezo ni ikibazo?
Nagira ngo umugabo namwumvise numvise afite proje nziza.
Yego yego.
Mbo igitekerezo nagira ngo abe yaduha kontakiti z'ukuntu umuntu iyo proje yakwira mu gihugu hose. Kuko ni proje nziza kuko uri kureba nk'uko amaze kubisobanura ndabyumvise none hakano kanya ari kubivuga nk'uko abitubwiye mu Rwanda kuko hari imisozi miremire kandi mugana ibyo kuzaga kubona amazi mu buhinzi biragorana. Rero nkurikije uko nayumvise numvise ari nziza, yaduha kontakiti z'ukuntu iyo proje yamanura idusiga mu gihugu hose kugira ngo twese ibashe kutugeraho.
Bwana Karinganire, uko mbyumva rero uraza kuva ahangaha usarajwe no gutanga nimero, ariko ubundi hari urubuga mufite ruriho ibyo bikorwa byanyu abantu bashobora kujyaho bakabona amakuru ku buryo bwimbitse, wenda n'izo nimero bakaba bazibona cyangwa se n'amashusho y'ibikorwa mukora ku buryo abantu rwose bashobora kubashakiraho bakababona?
Ubundi imbere na mbere tutari twakora ronji twari twirinze kugira ibyo dusohora wenda cy'amakuru arambuye kujya abantu bose batubone babone ko bya bintu ari ukuri, twagira ngo abantu abayobozi abanze babitahe ko ari poroje nshyashya kugira muri myumvire y'izi y'abantu kugira ngo uhindure ibitekerezo byabo bwite ni byiza ko abantu bakoreza amazi yo mu butaka n'umutungo kamere basanzwe bafite mu bisi. So nyuma yo kuwa gatandatu ibikorwa byacu byose bizaba kuri buri rubuga
kwa mbere 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 mbere
mbere mbere mbere mbere mbere
mbere mbere
mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere mbere
Emmanuel, rero urabyumvise ubu ngubu ku Ijwi rya Amerika badusogongeje mu by'ukuri naho agaseke karacyapfundikiye, ariko kuwa gatandatu karaza gupfundurwa, iyo website iraza kujya hagaragara, imbuga nkoranyambaga ushobora kubasangaho, byose bizatangazwa kuri uyu wa gatandatu igihe bazaba batangira uwo mushinga ku mugaragaro. Hari ikindi kibazo wari ufite mbere y'uko tujya ku wundi mu uteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika?
Aya kurikije yenge birahagije amaze kubona kontakiti wenda isigaye umuntu nayasize nawe mubaza ikibazo kindi.
Ye, urakoze cyane rero Bwana Muvunyi, ukomeze kugira umunsi mwiza.
Namwe.
Ye, nuko rero Bwana Eric warukimbwira uti twabyize neza, twasanze nta kibazo gihari kuko amazi dukoresha n'ubundi asubira mu butaka. Ibyo nanone bitumye ngira ikindi kibazo cyo gutekereza ku mazi, ku busharire bw'amazi. Harya buriya amazi yo mu kuzimu yose aba nta kibazo afite? Abafite hari n'iminyunyu imwe nta ngaruka ashobora kugira ku myaka, ku buryo imyaka ivuye muri ayo mazi cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ubutabire bwo muri ayo mazi biba byagira ingaruka ku musaruro cyangwa ku buzima bw'umuntu?
Ntabwo twarabitekereje ndetse twanabishyizeho mu bikorwa. Hari hahari nakubwiye ko ikigega cya kigega gihuza abantu 30 nakubwiye ko gifite inzira ebyiri, iya mbere ni irigasiyo ni ukuvuga ngo ni hahandi duhuriza abantu b'abantu 30 kuvuga ngo ya mazi agiye mu kigega tubanza gupima ese ya mazi koko afite umunyu, ese afite ubundi burwayi runaka hari uburyo bwo kuyapima mbere na mbere mbere ko bayohereza mu mirima y'abaturage ushobora kuyohereza akagenda arimo umunyu agatwika imyaka aho kugira ngo ukemure ikibazo ukagira gute ugatwika ikindi kibazo numva rero ahangaha nabi basobanuye ko y'amazi mbere yuko tuyohereza mu mirima turabanza tukagira gute tukayapima nkuko rero iyo kenshi tutari twahura nayo yo ko haba hazamo umunyu mu mazi tubona ni meza cyane ndetse n'abaturage bayanywa usibye kwenda tukaba twinjiye mu zindi nshingano dufatanga amazi yo kunywa tugezeyo tuyoriyanta mu murima nta n'itiyo n'imwe igaragaza aho umuturage yavomera yose agenda ajya kuhira.
Reka twakire bwana Nisabwe Abdul ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane kugeza mu radio Ijwi rya Amerika.
Werereye he Abdul?
Tuvugana ndi mu karere ka Nyagatare.
Ye Nyagatare naho hajya hakunda kuva akazuba.
Ibihe by'impeshyi izuba rikunda kuva kuko aba ari ahantu hose ariko ubusanzwe Nyagatare ntabwo ijya ikunda kubura amazi cyane
dore ko muturiye no muvumba. Nuko rero ni ikibazo ni igitekerezo
ni ikibazo nashakaga kumubaza cyangwa se nanone igitekerezo kuko urabona ubwo buryo buje ni uburyo bwiza kandi bwari bukenewe ariko noneho urabona wa muturage uri hariya mu cyaro ntabwo baba bafite ayo matelefone y'amasimati ariko hari igitekerezo nashakaga kumugezaho nimba habaho ubukangurambaga akajya amanuka nko mu cyaro cyangwa se akaba yashaka abantu bamuhagarariye bakabishishikariza abaturage kuko ubwo buryo ndumva ari bwiza cyane.
Urumva se baramutse bashatse abantu nk'abo ngabo waboneka ku buryo wabahagarariraho muri Nyagatare bityo ukabunishakiye umurimo?
Kabisa rwose niteguye kuba nakorana n'uwo muvandimwe.
Bwana Karinganire Nisabwe uramuha akazi?
Rwose dukeneye n'abakorera bushake n'abakozi rwose badufasha kuko ubu ngubu ikintu turiho rwanacyo kugira ngo icyambere ni uguhindura imyumvire ubundi buri muntu wese ntakabaye hariho na mobilizasiyo umuntu wese yakabaye acyumva ko ari inshingano ze mu guhinga yuhira yakabaye acyumva ariko usanga nyine ya myumvire iri hasi umuntu wumva atari ko kugenda birashoboka inzu y'amazi deni ari na batrepe ni neza cyane nkagura aho mbigurisha n'ibyo byose ariko dushimira Imana ko tugenda tubona nta abantu nk'ababuguru badufasha biteguye kudufasha kandi koko turi kumwe rwose turi kumwe kandi tuzakorana neza.
Yaravuze ku kintu cy'ubukangurambaga avuga ati nyamara abaturage benshi siko bafite ibisabwa mwarimo kwiriye kumanuka mugakora igisa n'ubukangurambaga cyane cyane mu byaro byakure ibyo nabyo ni ibintu muteganya gukora
ni ibintu tuteganya gukora ubu wenda dufite ubushobozi nyine buracyari bukira dufite imashini imwe ariko guhera mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini igera muri eshanu imashini irahenda imashini icukura yonyine igura miliyoni 118 urumva ni ikintu kiremereye cyane kugira ngo izo mashini wenda mu kwezi kwa cyenda tuba dufite imashini zigera muri eshanu kumva rero ko buri karere tukagira indi mashini ubu dufite imwe impamvu yo kandi rero Rwamagana tubimuka tujye n'ahandi rwose twiteguye gukorana n'abahinzi kandi neza na mobilizasiyo wenda ni uko impamvu ironshi izaba ku wa gatandatu hari no kumenyesha n'abayobozi ibyo dukora nabo bakigira inshingano bumve ko kuyobora abaturage bagomba kubayobora buhira nk'uko biri no mu migungo bagenda bagira numva rero nta kibazo rwose icano zose zizanyuzamo kugira ngo tubashe kwimenyesha abaturage tuzemera kuzinyuramo kandi neza.
Ye reka twakire bwana Ndayikengurutse Leonidas ku murongo wa telefoni kaze mu kiganiro muri sanga.
Halo.
Leonidas turakumva? Muraho cyane.
Amahoro neza.
Ye uherereye he bwana Ndayikengurutse?
Bana merere ya Amerika yagu.
Ubwo ni mu kihe gihugu?
Halo. Nika Kanya ko muri komene Ntega province Kirundo
aho ni mu Burundi nuko rero waruhamagaye ushaka kubaza cyangwa gutanga igitekerezo
yego mugaragaje gukurikirana kuri ahantu hadafata radio sinakurikirana icyo kiganiro
nukuvuga rero uhamagaye nk'umunywanyi wa muri isanga ariko mu byukuri ntabwo wamenye icyo tuganiraho aho mu Burundi turabizi ko mufite ikibazo cyo kuba imirongo ya FM itacyumvikana ibyo ari byo byose ndizera ko inzego z'ubutegetsi bw'igihugu n'ijwi rya Amerika bazareba uko bakemura icyo kibazo igitekerezo kandi tumvise icyo tuganiraho reka mbanze nkubwire icyo tuganiraho noneho ubone gutanga igitekerezo
kubyerekeye abakorera ku mahantene nyine n'igihe hari ingorane
dufite
ingorane dufite nuko haheze amezi atandatu tudahemba mubyo murabi dufashamo mubyo mukora muri ku rwego rwo hejuru mudukurikiranire
urambabarira ntabwo mbaye nk'umuseka ariko ntabwo ari wensetse ni umuntu unyuze hariya akora akantu kansekeje ntabwo nsetse ko mufite ikibazo ariko ndagira ngo unyemerere dukomeze ikiganiro turimo kuvuga turavuga ku bijyanye no kuhira imyaka dukoresheje amazi yo mu kuzimu n'ikoranabuhanga rya telefone ariko icyo nzi cyo icyo kibazo cyanyu nzi ko hari inzego zigomba kuba zigikurikirana kandi nk'uko ukivuze uko nzi ko hari abantu bateze amatwi radio ijwi rya Amerika bo mu nzego bireba ubwo rero bakaba bazagikurikirana cyangwa se kikazaganirwa mu kindi gihe ariko uyu mwanya ni umwanya w'ikiganiro cyihariye twatangarije abakunzi bijwi rya Amerika rero Leonidas wihangane reka twakire Richard ndizeye ku murongo wa telefoni kaze mu kiganiro muri sanga Richard aducitse imirongo ya telefoni ntabwo irimo kutubanira neza ariko reka nsubire kwa bwana Eric Karinganira warugize uti abayobozi tuzabatumira baze barebe iryo koranabuhanga uko rikora ndetse barebe n'uburyo ryajya muri gahunda zo bashyigikira ubundi umuntu yakwibaza ati tuzi ko mu by'ukuri kimwe mu byo Leta y'u Rwanda yitayeho cyangwa se igerageza gukora ni icyo kintu cyo kwihaza mu biribwa ikintu cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi kuba uwo mushinga wanyu uraho ngaho ariko mu by'ukuri ukavuga uti tuzatumira abayobozi no kuvuga ko batari basanzwe bawuzi ni ikintu badatera inkunga bihagaze bite umubano wanyu na Leta mukorana mute mubanye mute
umwano wacu na Leta tubanye neza cyane kuko ubundi tutanabanye neza ni twaba tunabikorera inanga dufite korabakena minagiri korabaratio na beneri ahangayo kuba beneri ni urwego rw'amasako umuhinzi ubundi tuteganya ko umuhinzi ubundi iyi smartphone n'ibindi byose bisabwa yakabaye bifata mu buryo bw'inguzanyo hanyuma akishyira mu gihe kingana n'umwaka wenda ndinjira mu mapolitike cyane kugira ngo mbashe kubisobanura neza abantu banabyumve ahangaha bihita bikombina nuvuga ngo wa muhinzi wagurishije smartphone mbere na mbere ni ngombwa kugura smartphone kubintu byashize ingaruke gato ku gihe cya korona umubyeyi aba akunze smartphone abana bazi ko bigiye bari baratashe ariko amasomo yakurikiraga kuri za smartphone abakiriya bacu ntabwo bagize ibyo mbogamizi babona uburyo babona mbere na mbere nziza akabona amakuru atunze smartphone ariko akanayigira yuhira
aho rero bona ni ingaruka gato ni kwa ngo dutegeje bari mikoranire na minagrisi n'uturere n'imirenge hanyuma ndi n'amasako dukorera mu gihe dukorera mu gisanye igitugomba kugira na gukora mikoranire kugira boroherezi kwa kuhinzi abone inguzanyo mu buryo navuga ngo bitamugoye azayishyira mu gihe cy'umwaka mutamugoye akabona inguzanyo kugira ngo abone uko yabona smartphone n'ibindi bikoresho byose.
Ye ubundi se aho bihagaze ubungubu leta ibafasha iki uretse kubabwira iki tubaha uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Rwanda twemeye n'uwo mushinga wanyu ubundi kibafasha mu buryo bufatika kugeza ubu niki?
Aho ngaho kino cya mbere wenda iterekana ibintu ibi byose bizagaragara twabanje kugira amasezerano y'imikorere n'imikoranire hanyuma rero ubungubu tugiye gushyira ibintu mahanze ku mugaragaro noneho tubone kwegera inzego z'ubuyobozi bishimye cyangwa wenda babinenge ikindi ariko niko tuzagirana imikorere n'imikoranire myiza tuzanafatanya twifuza ko twese twafatanya ubungubu ntabwo nagira icyo bisobanura kuri iki kuko ubuzigo bugiye gutaha bigashyirwa ku mugaragaro n'abayobozi ubwabo bakabigira inshingano zabo.
Twavuze ku bijyanye no gupima amazi, tuvuga ku bijyanye na metero z'ubujya kuzimu, ariko mu by'ukuri ntitwanavuga n'ubutaka kuko hari ikibazo cyo kuba imyaka yabura amazi, ariko hakaba n'ubwoko bw'ubutaka cyangwa se imiterere yabwo. Hari icyo mufasha umuhinzi cyangwa se uburyo uwo mushinga wanyu ushobora kumenya ngo amazi yakenewe angana atya kugira ngo umuhinzi atuhira cyane bikaba igisoryo cyangwa se akamenya imiterere y'ubutaka ku buryo mumuha urugero rufatika ashobora gukoresha kugira ngo yuhire imyaka atayiteje imyuzure?
Ubundi wenda nuko na sabiye ya smart water valve itarikiye ku buryo yerekana ingano y'amazi ugomba kuriza ayiguriza ku munsi mu cyumweru mu kwezi hanyuma wenda ntareke ku kibazo ndabifite ese umuhinzi wenda umuhinzi muto ufite gitari yazuhira kimwe n'ufite gitari eshanu ntagari icyo tubagezaho twebwe niho inyura ubasha kuhira naho yakurira gitari cumi biramureba uburenganzira hanyuma wenda uburyo twuhiza ntabwo bwatose ubutaka nk'imvura iriya ziraza zinka uko ubibona biba bimeze nk'imvura iyo bibonye ko ubutaka bwuzuye n'amazi agenda mu bihingwa nta pressure wenda nini ishobora gutuma imyaka ngo ihungabane cyangwa ngo amazi ameneke wenda nk'uko bajya batanze kuhiza moteri zisanzwe n'uburyo bw'ubuhanga umuntu yuhira akuhira akoresheje amazi ameneka n'imvura nta kibazo rero kidateza.
Ye ku murongo wa telefoni reka twakire bwana Nzohayimana Eric ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ndabaramukije cyane.
Yego bwana Nzohayimana
uherereye
amahoro cyane.
Ubu tuvugana je magaze mu kirundo muri komune Bugarura ku mutumba wa Ruhene magaze no mperere kabisa.
Aho ni mu majyaruguru y'u Burundi ngira ngo cyangwa mu majyaruguru
ashyira. Mu majyaruguru y'u Burundi ni ukuvuga yuko ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Ye aho bimeze bite aho mu kirundo bwana Nzohayimana?
Nashaka kubaza umugenzi wanjye ko yari ite mbere none iryo koranabuhanga mu telefoni rikunda gutye kumengo ntirishobora gukunda ndabikunda gutye.
Oya icyo kibazo ntabwo nanjye ntabwo nyumvise sa nk'utomora neza ikibazo cyawe.
Nashaka kubaza ati ubwo buhinga bwo gukoresha tekinoloji kugira amazi ashobore kuvomera imirima cyangwa kuhira ikunda gute ko none muri Afurika bitamenyewe cyane cyangwa muri bihugu biraga bigari?
Ibyo bintu ari kubanza yabisobanuye kuva kare, cyokora singiye kumusubiriza kuko arahibereye have mureke akwisubirize bwana karinganire sinzi niba wakurikiye icyo kibazo
nako nacyumbi kibazo afite
ngomwe Eric uracyahari
ndahari
yego ndahari ndi kumurongoka ndabumva
eh nibagiye ko mwese muri ba Eric ndavuga nzoha imana yaravuze ati ikibazo ubaza mu byukuri ntabwo yabashije kucyumva sa nkuwongera ukimusubiriremo
ndashakubaza ati ubwo buhinga ko nzi yuko mutamenyereye muri Afurika cyane muri bihugu by'ibiyaga bigari bishobora gukunda gute mwese mu telefone kugira ngo umuntu ashaka kumukoresha aherere kudashaka kwera imyaka yiwe
Bwana Karinganire ibyo bintu bitamenyerewe muri Afurika murabona ari ibintu byizewe
ngo buriya rero aho ni naho ikibazo kinari kumva ko Afurika ari umugabane ngira ngo abantu basuzuguritse bari hasi iyo wandi nibukije akantu kamwe hari umuntu umwe wenda nashatse kuvuga ngo najya mu birebire umuntu umwe yarambwiye ati
mureke tuzamuvumba
ndamuvuga ubutaha ariko reka reka mvuge icyo yambwiye
reka tuzamuvumbe
ariko ngo ibyo bintu ngo ubundi ko bimenyerewe iwacu ngo ibyo bintu ko ubuhanga bwacu ubundi wowe urabijyana ngiyo ngiyo mbese ngo bizaba amajiki ngo ubundi ntibazasiba ubundi ntibazasika ubundi ngo rwose ngo nta kintu bizakumarira ngo ushatse rwose wabireka urumva rero numva ubundi tugomba no kumenya akamaro kacu impamvu rero nanjye nemeye kubigaragaho ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ibyabajije rwose mu byizi ko ni ikiganiro cyane ni amarangamutima ntabwo byoroshye bamwe bacyumva kubura nta smartphone afite ubundi gihe smartphone bari iki kandi koko bariho umusinzi yakabaye atunze smartphone aba yewe nta kibaye sinareba ndanisaze icya kabiri ese ubundi nduhira imirima yanjye ko nenda kwipfira si byose numva rero niyo mpamvu hazamo za mbaraga z'ubuyobozi kumva ko ikigero tugezeho ubundi tutabasha kwihaza mu biribwa byo turi inyuma kugira ngo muri ino minsi yashize hari urugero rw'ibintu byatweretse ko tugomba gukora cyane ndetse tugakora birenze kugira ngo nk'iyi ntambara iri muri sisiteme yatweretse ko ibintu kitukari urugero kugira ngo ibihumbi bibiri wenda na magana ane sindizi mu manyarwanda icya kabiri umuceri yakugeze abamo inzoga mbarabizi aho ni inzoga zigeze uragera kuri esanse ugasanga iri mu mafaranga menshi ni ukuvuga ni ingaruka y'uko utegamiye ibiva hanze biruta ibisohoka hanze numva rero ntajya kwigisha amapolitika y'ubuhinzi n'iki cyose ariko ni ngombwa ko twese tubyumva tukabyumvamo ibyacu ndetse tugafata n'urusanzwe tugafatanya ntabwo ari njyewe ntabwo ari byubwizi genyine ahubwo namwe mukagira gute mukabigiramo uruhare tugafatanya
ye ngira ngo arakumvise nzoha imana hariya mu Burundi reka tumwifurize umunsi mwiza twambuke tugaruke mu Rwanda twakire bwana Jean-Claude Ngoboka ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane nkuko bisanzwe amazina yanjye nitwa Ngoboka Jean-Claude ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa mu dudoroma ya mbere abandi mukunze ikiganiro muri sanga kuri rya Amerika muri rusange nkunda cyane
nuko bwana Ngoboka waruhamagaye rero ushaka kuvugana no mutumirwa ni igitekerezo utanga kuri insanganyamatsiko ni ikibazo baza
dokubango mbere na mbere reka mbanze nshimire umutumirwa by'umwihariko hano mu murenge wa Gashanda haje kugera sinzi nimba yaba ari we wahageze ko yageze mu nteko y'abaturage bere mu kagari ka Kerwa nkanjye nari mpari ahagera muri gahunda yo kugira ngo bashakishe amazi bashobora kuba bakoresha biturutse mu kuyashakisha mu butaka haje gutanga telefoni za marafone zishobora kuzifashishwa mu kugira ngo ayo mazi abashe kuzamuka muri ubwo butaka ku musozi amazi baje gusobanura mu nteko y'abaturage bavuga ko ayo mazi ashobora kushakishwa ahariho hose ariko hifashishijwe telefoni ngendanwa za smartphone
nibyo yavugaga
icyo gikorwa rero cyaje kuba ariko kugeza ubu abaturage by'umwihariko batuye muri aka karere kangwa mu murenge wa Gashanda bahawe izo telefoni ariko ntabwo babonye gukaye amazi azamuka kugeza no bagifite kibazo kubanga ko twahawe telefoni umuntu umufatanya bikorwa bwa kagiye kudushakira amazi ku misozi itandukanye no ku butaka butandukanye tukaba tutarayabonye bya bimeze bite iyo munsi barabyishimiye umva ko ari igikorwa kije kandi kigiye kubagira akamaro n'abanyarwanda muri rusange aranabyishimira ariko wenda nandukiriyeho gake mvuye hano mu karere ka Ngoma hari utundi duce numvise byakozwe ariko ikintu nasabaga umutumirwa muri rusange abanyarwanda turumva kandi tukumvira igihe tukanakemura ibibazo kare kuko azi ari iterambere ry'abanyarwanda muri rusange ngo biteze imbere kuko aya mazi azamutse mu karere ka Ngoma cyane cyane ko dore n'ahantu hakunda kuboneka izuba muri rusange byazafasha cyane abaturage bahatuye kugira ngo ntibazahurire ikibazo cy'inzara bo batanze smartphone za marafone kugira ngo zizafashe abo baturage batuye muri ako karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo na Gashanda akabatana bazamuriye amazi baba bateganyiriza iki nk'abaturage batuye hano hasi mu mirenge itandukanye
ye urakoze cyane bwana Ngoboka reka vuba vuba agusubize hari undi muntu dufite ku murongo wa telefone utegereje reka nawe tumwakire mbere yuko agusubiza Eric Nzohaimana ikaze mu kiganiro muri sanga Prito Libere ndayizeye
ego urakoze kumwe akakaje ariko ndavuga ati ubwo buhinga none ko buri ko butera imbere uyo muhinga yabuvumbuye ategekanye iki kubwigisha abandi haba aho mu gihugu iwanyu canke mu bihugu bituranyi byo mu karere kuko biboneka ko ubwo buhinga bwa bugezweho cyane na cyane gufasha mu guhangana n'ibihindagurika ry'ibihe rikomeye cyane aho kurima umuntu yuhira n'amazi muci arizo byofasha mu gutorera umuti ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ubu
urakoze cyane ndayizeye reka tugaruke kwa bwana Eric Karinganire dusigaranye iminota ibiri gusa Ngoboka ati ibintu barabikoze hari iwacu bazana iyo miyoboro bazana telefone ariko ntabwo birimo gukunda Libere ati murateganya iki mu minota ibiri gusa bwana Karinganire
murakoze ngeze kuri Jean Claude Ngoboka muri Gasanda ndamushimira ko ari mu mukiriya wacu hanyuma rero icya mbere twari twarabanje gukora kwari kugira ngo dutange demonstration cyangwa dutange dukore rondo ntabwo namushishikariza kuzaza kuwa gatandatu kuko Gasanda na Karenge ni imirenge yegeranye wenda usige ko bitatu stress umwe akazaba hari kuwa gatandatu akarishwa hanyuma ikindi nanone tumuduteganya dufite imirenge yihuta yo gukwirakwizamo amazi hari umurenge wa Kazo na Gashanda hari umurenge wa Jarama hari umurenge wa Kabare muri Kayonza hari umurenge wa Nyamirama wenda Kabare ho twaranapimye amazi ariko Kazo Gashanda Murama na Jarama birihuta cyane mu mirenge tugiye gushyira imbere kugira ngo babone amazi muri uku kwezi twari hanyuma ngafite ku kibazo cya Eric Ndayizeye w'u Burundi ni ukuri ushaka ubwenge cyangwa ushaka kumenya ibintu amarenga ruguruwe ntabwo ari ibintu biremereye nanjye nabikuye ku bandi na kandi ngomba kubitubwira n'abandi bikazaba uruhererekane tukazasazira mu isi nziza muri Afurika nziza itoshye hacyaje ikigirango cyo muri Bibiliya cyateye ku mugezi ni ukuri natwe tukaaho kugera murakoze
kera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyume bwana Eric Karinganire rero reka ngushimire cyane ko wahaye umwanya ikiganiro muri sanga isaha ni nto cyane ariko nizere ko nitwongera kugukenera uzatwitaba
ndahari rwose murongo wanjye urufungu
reka nshimire namwe banywanyi b'ikiganiro muri sanga abahamagaye n'abaduteze amatwi mwese nshimire kandi n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro bwana Chang ku buhanga bw'ibyuma na Jedene Cyubahiro wakiriye telefone zanyu akamfasha no kubagezaho aya majwi kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese